Ebyo nga bizze ku mabbali omubaka owa pulezidenti atuule Mukono Fatuma Nabita Kandisa bayagala abazadde abalina abaana abaliko obulemu bakomye omuze gw'okubakweka mu mayumba anabaala okubafuula ekyennyeza olw'okuba nga baliko obulemu mu mpya zaabwe. Ndisaba alabudde abazadde okukomya omuze guno wabula baddukire eri abantu abasobola okubayambako n'okulabirira abaana bano. Bino byogedde mu kitongozo byambi eri abaana baliko obulemu abangeera mu disitulikiti y'e Mukono bwasakiddwa kansala w'abaliko obulemu Ramadhani Lubowa Kamau kuva mu kitongole ekya Love Without Boundaries.
Kubanga temwabakweka mwabajjayo mubabeereddewo mubalabirira bulungi balabika bulungi mwebala obutabakweka because kirabika nnyo emirundi egisinga obungi abakyala bwe bafuna abaana bwe batyo ne batandika obakweka emmanju ne babakolera bu cages ne batabafuula ng'abantu. Mbeebaza okubayonja, mbeebaza okubajanjaba, mbeebaza okubalabirira nnyo. Tunuulira abaana bano n'obwetaavu bwe balina era ne baza bataata abaliwo. In most cases abaami bwe bazaala abaana bwe bati badduka kuba maama n'atandika ogamaze mu famire yaffe tetubizaala obiwazadde baana bo. Emwe mufuuse bamaama, mufuuse bataata,